Banta to his man.
Hey, you're trying.
I sent to all this to you, baby.
That kind of love. That kind of love.
Badman. Well, ni meji panga kama parade. Hey. Zisha soma tare. Katani so Adam sasa na homa. Yela ya mapenzi niko sona. Kwenye dancing flow kame shona. Kame fanya mtu mzima na cheza gogaga. Samago. Na chika na nyama. Sweetest girl, nipo mona, nika mtext. The cutest girl, nipe denda, nipe sex. Kwenye dance, floor dance, so mwendo ku dance. Na mwisho siku mtoto anguke kwenye chest. I'm riding daddy, wana mind you, wandewa. Wanangu wakush, tusha smoke kama chewa. Pendo wangu paradise, so shimo la tewa. Baby, baby, nadhani unanilewa. Sportive youth, come on, baby. Wewe, michezo tulokingaga. Utoto ni mandewe. Atanitoa damu.